All these songs for you, baby.
I'm at zenbury.com. Super vibe.
Nichoke kunchito ndipikeni, chupili ndo lichitopeni. Ntenge mapoto ndisukeni, izi ndichiteni. Uye, ndatopana zone. Kuli buno ndikwatile, ndatopana zone. Kuli buno ndikwatile, ndatopana zone. Kuli buno ndikwatile, ndatopana zone. Kuli buno ndikwatile. Moyo wa ubachala ndio wawa. Ando wa wanti moyo wa ubachala ndo zuza. Ando zuza a moyo wa ubachala ndo wa wanti. Ando wa wanti moyo wa ubachala ndo zuza. Next time ndima kona njara mpakenda wizina. Sindi sanga lala ufa kukala pondi makona njara. Choku mudwe sanga ni ya bachala. Ndina zole wela kukala ni anti. Aku sento phone ndima tinka fika kuchoka kunchitoni. Inu chama chofu nilichosi ndima chifezani. Nikaya chama mawa ndima chifezani. Anti ama ndikondani. Nipano ndikupika ndekani. Nilichosi ndima chifezani. Nikaya chama mawa ndima chifezani. Anti ama ndikondani. Nipano ndikupika ndekani. Mai nilichosi ndima chifezani.
www.amadzambiri.com